ama bolingo na ngai manani na kiwembe kwenye vita ya masai wenitese mchumba nimependa si shangai penzi kitovu zembe minalia wefurai ila musiende nyumba za wageni walete nyumbani kwangu chunga taratibu na chaga musijevunja kitanda changu nimekununulia na feni musisweti mke wangu kama majasho mukimwaga litumie taulo langu na bae lako zuri kwangu yote mina kusame kosa la kwako lawama kwangu acha tu nijitete furaha yako furaha yangu sipeni unyongonye ukimpenda rafiki yangu sema nikutongoze tamu wa pipi ni mate yangu napika mimi wanakula wenzangu ona nakosa siti kwenye gari langu kuleni embe acheni kokwa langu hey. Nateswa, nateswa mwenzenu nateswa na mapenzi jamani nateswa, nateswa mwenzenu nateswa na mapenzi mapenzi yanapanga manani sitaki kuruka ruka sawa nipande kichwani ukichoka utashuka nitemfanya kazi wa ndani unaja kusumbuka kwani anakuja muda gani niwatandikie shuka siogopi kushea ila usisahau kinga japo kwangu fedhea kukuacha ndona shingi kweli wanione nakubali wendo bingu nipo radhi kulea kama wakikupa mimba na baya lako zuri kwangu yote mina kusame kosa la kwako lawama kwangu acha tu nijitete furaha yako furaha yangu sipeni unyongonye ukimpenda rafiki yangu sema nikutongoze tamu wa pipi ni mate yangu napika mimi wanakula wenzangu ona nakosa siti kwenye gari langu kuleni embe acheni kokwa langu hey. Nateswa, nateswa